Yeah, boy, the best quality.
They call me Yaya Keke. At the boy chama, Maya Sumu, pick himself Pugu. Don't a pale matches, Sabi, at the chere.
Dogu Chizi, Kalisha.
Dar es Salaam, Sedap, Niki Batise Kisas. Mesaba Sabina Saba Kwetu Ibadanakal. Dar es Salaam, Sedap, Niki Batise Kisas. Mesaba Sabina Saba Kwetu Ibadanakal. Zibasi, stand up. Fight for your life. Everything gonna be alive. Be your ass, get up. Fight for your life. Everything gonna be alive. Go be, go be them sick. Now I kill it and man shift. Mesaba na saba 20 gun man. Go be them sick. Now I kill it and man shift. Mesaba na saba 20 gun man. Okay. Hold up. Yo boy. Navuta cash, kipindwa navuta shuka. Mjanjasha kulupuka, ata kabla kuja kucha. Maniga shuka, kuna tofauti kati ya sanda na shuka. Lopanda ameshuka. Nishamona zero alivo sicha kawa hero. Nishamona hero alivo dopa kawa zero. Atujafunzwa maisha ila mesha litufunza. Natoa jash kisa notes, jaitoa shows kisa rose. Dele na waza kudebit, sitaji credit, netaji profit. Trust me I never lose, like it Tupac. If you want your money, never see. I chase man, I don't chase any bitch. I swear to my dick, all I need is one in my key. Call me Gunman Shift, okay? Mtulili mtwa feki. Mesaba na saba fozi meke wa jet. Sina time na mastichi. Wanani uza mtu kisa chochote kitu. Wamesahau kuwanja aishi. Peace. Excuse me, shakuwa blo, dili na sakado. Cheki face za kibisho, tusha tumukalo. Watu bwana, kaba ya kula tufunge macho tombe. Wanizidi matongo, nataka nende josh. Wananiona mimnyonge. Marafiki wanombani yangu keremu wangu wamege. Ndugu na wanicheke, napiga moyo konde. Mama don't cry, mekusa jembe. Kuna watu na viatu, alafu kuna mtu fano mtu kama mimi. Mtu kujamini, mtu makini. Mtu kichwani, smarty, frankini. Mtu wa life, low budget, mtu fake, mtu empty. Niko lili kama businessman. Kama makini, savoko wakiwa mawindoni. Hold up, okay. Nishawai kupenda, shawai kupendwa, shawai kutenda, shawai kutendwa. Nishawai tunukiwa na bado sikupendwa. Nishafunga kama Jesus, shafunga Silas kugi Jesus. Faki olo eta, chalauti mia saba na saba maazbi mchesas. One time wana comment na kulike. Two time yende kwa mashabiki. Three time yende kwa na play wangu muziki. Four time yende kwa na dislike. Ata kama wanipendi sasi keni hii. Ata mimi si wapendi kupia tupendani tu. Yo boy. Dar es Salaam stand up, Niki Batise Kisas. Mia saba sabina saba kwetu Ibadanakal. Dar es Salaam stand up, Niki Batise Kisas. Mia saba sabina saba kwetu Ibadanakal. Zibasi stand up. Fight for your life, everything gonna be alright. But you get up. Fight for your life, everything gonna be alright. Go be them sick, now I kill the gunman shift. Mesaba na saba 20 gunman. Go be them sick, now I kill the gunman shift. Mesaba na saba 20 gunman. Yo boy, give it up. KK must be shine. I wanna shine like a moonlight. Yes, me, I guess you go. This pin kwa maisha like in this spray. Asa, remember this, I'm king. But the man who never see call me Manando. Life no ease. Sorry, bid you to a biz. Sorry, zetu za michuzi. Kufly na kubooking. City life so hard. Kama this pin, shishu ni bunduki. I'm gunning my ship. Give it up. Look at me, tell me what do you see. You see verse like this. Samani yake za dem chongwa lupini. Laba verse ya mangwea ile ficha ni chidi. Kwenye takia memoja shiri. Naweza cheka kuna umia. Naweza fanya ki serious. Kone kano na zimbua. Onamuwa kukausha ila kimya kimya. Na inaboa, inaboa, inaboa. Yo boy.
Wakisiba kwa juicy napita kwa chini. Gunman shift tabasamu la ng'ombe miwani ambao ndivo. Mtu wa fake, mtu wa acti, mtu lili. Mia saba sabina saba.
Hawajui tu. Mia saba sabina saba mtu. Wamekata kamba yako na mtu kapafora. Yo boy, give it up. Matozi shaku, mjitu na mtu. This man gunman shift mtu. DJ Lady.
Put you on the mix.